Check it. Keeping natural, who line your mom be cheap, baby. And nobody knows that you are down for me, baby.
Ni ruso ni deke, ni si chekwe, iwe kwangu mi mateke. Tu esote, kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I know, the thing that you do, the way I love you, baby, you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushida, sipenda kimatara.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput, nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Haribo, alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda. Makibanda, misamba, makalete kabunja kitanda.
Kanite Kenya, te Kenya.
Aye, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Aye, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Aye,
kugani kiruboto.
Aye,
njoni kupe burunguto.
Aye,
mekwa kuzumbu kuku.
Aye.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput. Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Baby, you know, the way that I know, the thing that you do, the way I love you. Baby, you know, kufanya ni kusam, waka mini kushushida, nisipenda kimatara.
The Mix Killer.